subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan timbalka wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. booliska dalka kenya ayaa had iyo goor lagu eedeeyaa inay adeegsadaan awood xaddhaafa oo sharciga ka baxsan marka ay ku jiraan howlgalkooda. warbixin cusub oo la daabacay arbacadii shalay ayaa hay-adda xuquuqda insaanka human rights watch ay ku heshay booliiska dalkaasi inuu ku lug leeyahay dilalka ugu yaraan 20 qof laga soo bilaabo bishii ogost ee sanadkii hore 2018, kuwaasoo xitaa ay ku jiraan 2 qof oo ka yimid xaafadaha isku raranta ee dalkaasi. warkan waxaa soo dirtay magaalada nairobina kasoo dirtay wariyaha v o da raul ambor, waatan sahre cabdi axmed oo soo jeedinaysa.
habeennimadii ay ahayd 28 bishii abriil sanadkii 2018, isa kamwa mwangi ayaa ka tegay guriga hooyadiis oo ku yaala xaafadda kayole oo nairobi ku taala si uu gaarigiisa uga soo wato goobaha gawaarida lagu dhaqo. walaashiis rose mombwe ayaa waxa ay sheegtay in saacadihii ugu dambeysay ee noloshiisa ay ahayd waqtigaasi. qof watay mooto ayaa usoo sheegay qoyskiisa wixii ku dhacay wiilkooda.
wuxuu ka dalooday
wuxuuna baryayay dadkii dilay. waxa keliya ee uu maqli karay nin la socday mooto ayaa ahayd xabadaha ku dhacaya iyo sida catowga uu ugu qeylinayo magacayga. waxaan ogaaday maalintii labaad in booliisku ay dadka dariska ayaa aas xusuuseed u sameeyey kamwa oo ahaa tagsiile dalley ah oo 2 caruur ah uu dhalay korsanayay, laakiinse booliisku waxa uu xaggooda ka ahaa nin si weyn ay u doondoonayeen oo tuug ah. kamwa dilkiisa waxa uu ka mid yahay boqolaalka kaysaska ee hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalka kenya ay diiwaangeliyeen in dilalkooda si sharci darra ay u dhaceen. waxaa warbixinteedan cusub hay-adda human rights watch ay ku eedeysay booliiska kenya inay dileen ugu yaraan 20 qof laga soo bilaabo bishii ogosto ee sanadkii taga 2018, waxaana dadkaasi ka mid ahaa dandra iyo sidoo kale matere oo labaduba deganaa xaafadaha isku raranka ah ee magaalada nairobi ee dalka kenya. cilmi baare ka tirsan hay-adda human rights watch laguna magacaabo otieno namwaya ayaa leh dilalkaasi waa kuwo si isu eg oo isu dhow.
The common trend was that either the police brand somebody a thief and then either warn the person or put their name on social media and then a week or two later the
aragtida guud ayaa ah booliiska ayaa qof tuug ah ama qof caadi ah u digaya ama soo dhigaya baraha bulshada ay ku xiriirto magiciisa, usbuuc ama 2 kadibna waxaa la helayaa qofkii oo meyd ah. waxa ay ku weerarayaan dadka guryahooda iyo wadooyinka, wayna xirayaan qofka kadibna jilbaha ayay dhulka u dhigayaan, waxaana ay tooganayaan qofka maalin cad ama xitaa waxa ay ku dhex tooganayaan meel fagaaro ah oo dad badan ay buuxaan.
warbixinta hay-adda xuquuqul insaanka ee human rights watch ayaa sidoo kaleeto waxay leedahay in hay-adaha dusha kala socda arrimaha howlgalka booliiska kenya ee hay-adda la yidhaahdo i p o e ee la xisaabtanto booliiska falalka ay geystaan aysan sameynin wax ay uga hor istaagayaan cadaalad darrada ay geysanayaan booliiska dalka kenya ee dilalka ka sameynaya gudaha waddankaasi. tan iyo bilowgii sanadkii 2019, waxaa guddiga madaxa bannaan ee dabagalka booliiska ay sheegeen in 6 sarkaal oo booliis keliya ah ay geysteen dilal aanan cadaaladda loo marin. ane makori oo ka tirsan isla guddigaasi dusha kala socda arrimaha booliiska kenya ayaa leh in ururkoodu uu baaritaano ku sameeyey ugu yaraan 5,500 oo kaysas ah, in ka badan 1,900 oo kaleetana ay u direen dacwad oogayaal madax bannaan si markaasi baaritaano loogu sii sameeyo. waxaan leenahay awood dambi baaris oo haddii aan ogaano in sarkaal uu yahay dambiile aan geeskiisa baarista ugu gudbin karno dacwad oogayaal madax bannaan, waayo annagu dacwad ma soo ogno. haddadaas aan kula hadlayo waxaan gacanta ku hayaa kaysas ka badan 164 kays oo aan u gudbinay dacwad oogayaal madax bannaan. waxaa sidoo kale ka gacanta ku hayna 49 kiis oo la yeelay maxkamadda sidoo kale.
And we have 49 files within the court system.
Mambi oo la dhalatay Kamwa ayaa sidoo kale to waxa ay sheegtay in kiisaska intooda badan oo kooda oo qoyskooda uu ka mid yahayna aysan helin wax cadaalad ah. Waxaa jirta ayuu tiray in marfaatiyaasha xataa ay badi baqaan inay bannaanka isu soo saaraan oo isu soo taagaan inay marqaati facaan.
For this case, the person who came to report to us, who saw what Kamau had gone through, was also afraid. In fact, he even changed his number and he doesn't even live in Nairobi.
Yes, no, Anna. Qofki arkay Kamwa, wixii la marsiyay, wuu baqay inuu hadlo. Xaqiiqadii, waxa uu bedelay nambarkiisa taleefoonka. Kumana noola xataa ilaa iyo haatan Nairobi oo uu ka guuray. Warbixinta Human Rights Watch ayaa waxay leedahay afayeenka ciidamada booliska ee Kenya ayaa sidoo kale to waxa la soo xigtay asaga oo leh sarkaal kasta oo jabiya sharciga waa inuu wajahaa cawaaqibkeeda asaga oo shakhsi ah. Wuxuuna sidoo kale sheegay in guddi gaar ah oo madax bannaan ay baarayaan dilalka Dandra iyo sidoo kale Masere wuxuuna xaqiijiyay in dambiilayaashii eedeyntaasi dambi lagu helo ay iyaguna maxkamadeen doonaan.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Saare Cabdiraxmed oo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Raul Ambor ay ka soo dirtay magaalada Nairobi.